Wangalatia, o kapitulu 5. Kristu watu yovola hatulingi mwenyo mala ba male. Otsotala mindi, koka likwe kivali lo miyupika. Amen di Paulu, ndusa pwilisiti, ndavutetiwa evamba, Kristu la chimwe ukwatisi. Amen di mbangi yokusapwila wosi otetiwa evamba okuti, walikuta kokupokola kovihandeleko vyosi. Ene wasoki okutendiwa ndaba kwesunga mekonda lyokupokola kovihandeleko, walitepi la Kristu, wakonyohi kotsali tsasuku. Momo etu omotukasi le Spiritu, tutala mela leko lelo elaboko lyesunga. Momo ku Kristu Yesu, evamba hachimweko, uyamba hachimweko, pwanye kolelo litalavaya lochisola, olio chimwe. Wakaili lo kwenda chiwa, chilo helie wotateki, okuti kopo kolivali kochili. Etateko eli, kaliatundile kuu wokobongi.
Etumbisa litito, litumbisa ombolo yosi.
Omo ndakolela ngala, oto ndakolela avokuti, kota viko ndaka imwe yalitepa londaka yangi. Wai wokasi lo kubusakalaisa oyambwiwa ndahelie amepwaya vamaji ndalopo ndongisa kutetiwa evamba otsohengasi lokukangisiwila nye nda otso ochipundu kwate kulusu zaimuha ndalivera okuti abavakasi lo kubusakalaisa ndavaliveta bobo mwene momo ene akwetu wakobongiwili okulingo mala vamale. Chinene tete, umamale watso kauko mwihio njira yoku sanzu isango etimba. Pwa ilivu mbipo kati lochisola. Momo vihandeleko vyosi, vili kongela londaka yimwamwe yeye.
Sola woli sungwe love, ndomo oli sole owe mwe.
Pwa inda ulilumana kwenda ulili apokati, lungu ki sanga ulinyola apokati. Wanyo ndaka yange yei, endandile Spiritu, oto kolingyo chipango tsetimba. Momo chipango tsetimba, chiyaka le Spiritu, lo chipango tsespiritu, chiyaka le timba. Momo vili nyane pokati, oto kulinga ovina wapangi kachitava. Ndavu songwi wale Spiritu, kavutia mena kovihandeleko. Ovilinga vietimba vimoleha, vievi, uka honga, emiho, ohumba, okufendera obiteka, owanga, asubu, ema, onya, olonyengo, ochipululu, olonamalala, olonepele, okulivera, oboholwa, ayele, lovina vyalisoka lavyo. Dulunguli ndechi ndolunguli ali okuti, ababalingainga ovina evi, kavapingala usoma wasuku. Pwanye pako lye Spiritu lyeli, ochisola, esanju, ombembwa, epandi, unu, esunga, ekolelo, umbombe, esuluviko, kakuli otihandeleko chipatala ovinaevi. Pwaya wabati amela ku Kristu Yesu, etimba bali valera kekulusu, kumwelo vipango lolongei vyalio. Ndatu mola omwenyo le Spiritu, twenda ndivo le Spiritu, katuka lingiva kwa kulipanda, katuka lisanumulipo kati, katuka liveli vya mane.